Yeah, Mazizi ni kusemale chata kubwa Baba Elvis
She loved it
Yeah, once again It's been a long time coming Love touch Let's do this, my nigga Yeah, twende Yo, niko hapa Sishengai kuna nini Na mademu wanawashu Na wakuna mimi Ringi mekata Wanawachuna nini Sija watuma mimi Wauza sura mjini Squeeze wana sura nyingi Ni zaidi ya siri nzito Dunia haina siri Siri ni kifo Tafsiri we tajiri Wezi kutabiri mwisho Kifika nilipo Ndo umefika hitimisho My MC vicheche na washoot kama pistol Booth nafanya hit song So uzushi mkush na chana simple Hii ni kama intro Sishangae sana na bini kama kristo Mindo bendera ya bati Sifatu pepo Mnaki ni msela mavya Napenda ubaki central Leo ni leo na kesho itabaki kesho Ila mama na Elvis kwangu ndo watu special Kusapoti ujinga Squeeze mbona babida Wasaniwa nao chana Sishangae kuna wanaimba kwa kuipotosha jamii Nye mnawapa sifo mina kata Wasanii wote mnawapa bichu Sishangae gafla unaona ulichoambiwa Mitana nayo toka dimwizi ya naibiwa Msela anakwenda jela kwa kesi ya kusingiziwa Saibu nimechoka Sishangae nikitoka Watanza kushoboka hadi mademu waloni tosa Mara gafla matoso na uoni kosa Machoni kama watu moyoni kumbe ni yoka Sio kwamba nimekutana na jini Ukiona hivi jue jini limekutana na mimi sasa
Wanatabiri tabiri bifo Uwezi jua kesho yako jinsi livyo Roundi hii niko nao Face to face na wasum na wa realize Nao gambe na mimi gambe na mimi Yani tungi na mimi tungi na mimi Pochi na mimi pochi na mimi Na madu wana shake na
Shingai Shingai Squeeze my pens ni pesa Kama kuna gari mpenzi atakuendesha Mix a male na tenzi soza kudesa Swa Shanghai mabisho mnavo pretend my gangster Cheka nao kisepa wanakucheku Zip Shanghai rafiki ambaye sasa amekuwa hater Watu wamefeli na walichakachua papers Shanghai ni gorilla na gamua toka way back Kwa kali kwenu kwangwa wanipi tapu Najipigia makofi sababu wanipi shavu Dunia ina mambo na vitu vya kipumbavu Domana si Shanghai kuona maboya nchikavu Kabinti kadogo wanasanda watu wazimu Tozi anadunda na pamba za kuwazimu Flow baridi na gande na kuwa mima Level hizi ni kisanga ukitaka kujua pima Sio kwamba nimekutana na jini Ukiona hivi jue jini limekutana na mimi sasa Ndo umekutana na mimi sasa
Wanatabiri tabiri bifo Uwezi jua kesho yako jinsi livyo Roundi hii niko nao Face to face na wazoom na wa realize Nao gambe na mimi gambe na mimi Yani tungi na mimi tungi na mimi Pochi na mimi pochi na mimi Na madu wana shake na Gambe na mimi Tungi na mimi No 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 no
Make some money, Baba. Baba Elvis, no, 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 with my nigga shit. Love touch. We in the building, nigga. Once again, once again.